Sandwa sami njalo halala. Saye kuhuni mina nyokuni ma. Sandwa sami. We bango lwami. Namanthando ukuthi ngalale khona. Angisathandi ukuthi uhlale khona. We bango lwami. We sandwa sami. Siphila ngokubekeze. Impilo ubekeze. We sandwa sami. Ngicela uhlale nami.
Sandwa sami, bambo lwami, saye kude, saye kude, yosebenza, yosebenza mina, yosebenza mina. Sandwa sami, bambo lwami, saye kude, saye kude. Yosebenza mina.
Thank you.